utarona mwili wangu takugawia. Sio utamtu, taukiumia, takwa pembeni yako kilieli. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio, mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo, anakula yeyote atasie na meno. Wa mtindi kifuani, donafanya nipate mtindio wa ubongo. Wa mtungi kitandani, donafanya nipake mwenzio uo mkongo. Navyo nipa kwa chinu, navyo nipa kwa chuhu, na nifanya nisizi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wanifuruga kili bombo krat. Bombo krat. Mama unasigo kombolela na butu anashinda mwana. Moyo hadi akili yangu naichanganya. Ile pump pump pupi na butu kigandana. Oya, 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 oya.
And just know this, I love the way you speak so wisely. And I'm praised with your love, that is what I see. Everything is nice. Baby, uno uno pinda cheza kukunya. Njani kupona chopenda kunyonya. Na macho mawili yote ni meona. Baby, umenuna.
So najua unaipenda, unaitaka pia. Macho flanki design anayangalia. Chini kwa juu kwa juu cheki naipandilia. Na nawapa take five wana kufuakio. Na goma lina bang bang. Tuko Kenya gang gang. Hakuna nyonge weta pizza ni pop champagne. Wakisha juo payday pieces in a slang slang. Sachi mshamba wanza tuko na chizo oya gang.
Unavyo nipa kwa chini, unavyo nipa kwa juu. Unanifanya nisizi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wanifuruga kili bombo krat. Bombo krat. Kombolela na butu anashinda mwana. Moyo hadi akili yangu naichanganya. Ile pump pump open up tukigandana. Go down, go down, go down, go down. Oya, it's Ika. Oya kenke. Oya,
shama kutoka Mwanza nimefika na huku.
Take five now.
Take five.